They said, "Nan di zulange, just a face, nan di zulasta." But you see, un tulo si si piwo sam, di pushile, tapumelela. All these scars on my back, sindi kelela, I'm on the right track. Here to stay, andinda undingo enu. Isamile, dinesipi wo. Here to stay, andinda undingo enu. Tandi te tandinda wo, kandi si tandinda wo, ndiacho. Ukundi chongela pansi bekulula. Tandi si tanda buza. Imihlane mihla. Ndabona ukhanya ngenxa yesiphiwo sam. Nenkolelo yam ndihlala ndiya phambili. Here to stay andina undingowenu. Isamile dinesipiwo. Here to stay andinda wo ndingowenu. Tandithe tandinda wo kandisi tandinda wo ndiyatsho. Xa bedideka ndiza kubakhumbuza apho ndisuka khona ndendihlule buko. Abephikisa ndingqina ngobomi bam ebangakwetha konke inyithwe ndiyaziyo. Here to stay
andindawo
ndingowenu. Ndinesiphiwo. Here to stay andindawo ndingowenu. Thandithe thandindawo kandisi thandindawo ndiyatsho. Tandinda wo ndiyatsho.